Blog Talk Radio.
Ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC, dufite saa cyenda z'amanywa n'iminota 34 saa zi Washington DC, tukagira saa tatu z'ijoro n'iminota 34 isaa zi Bruxelles. dufite kandi saa yine z'ijoro mirongo itanu mirongo itatu n'ine saha z'i Kigali. Ni umunsi turi kuwa mbere tariki ya makumyabiri na kabiri Gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, ukaba ari wa mwanya w'ikiganiro utu n'utundi two kuri ino tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na rimwe. Twaduhaye inyito imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda igice cya gatanu, aho tugira tuti zimwe mu ntwaro za FPR-DMI tugomba guhangana nazo ni ikinyoma, ubwoba, ubwicanyi, amacakubiri, gupyinagaza no guhoza ku nkeke. Uno munsi cyane cyane turibanda kuri FPR-DMI Kagame, kuko hari impfu nyinshi cyane ubona zifite inkomoko muri FPR-DMI Kagame, bityo za FPR-DMI Kayumba, za MNDCDR zinyuranye uyu munsi turaba tuzihoriye, tuzazigaruka ubutaha, kuko uko mu rusyo akoma n'ingasire, ariko uno munsi turakoma urusyo, bityo turavuga kuri FPR-DMI Kagame. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje. Mukaba kandi muri kumwe nk'uko bisanzwe na Jonathan Musonera wazindutse, noneho mushime yazindutse muri studio, namunye mu kanya. Jonathan Musonera, reka ngufungure mikoro, noneho usuhuza abari batwumva tubone uko twatangiye ikiganiro. Mikoro yafunguye, Jonathan.
Urawe Joseph,
Uriho? Mwifashe mutaho?
amakuri turashima Imana, turashima Imana. Ndabona imbeho yagabanutse gakeya uyu
Kwisi
munsi.
na gakeya ahubwo hano hano si hano mu baturanyi ho turanaturanye, ngira ngo dukunze kubivuga. Twebwe ntiyanagabanutse cyane, ahubwo ubungubu twavuye muri za munsi mu za munani munsi ya zeru tugeze muri za cumi na karindwi cumi n'umunani n'izuba.
Mwe bimeze neza,
Bimeze
e
neza
ariko
pe.
natwe byazamutse byari muri 12 na 3 gutyo.
Namwe ntimwifashe nabi.
Kereka mu majyaruguru y'iki gihugu niho haba hakonje, hariya muri za
Mu
Scotland.
rukiga rwacyo mu rukiga rwacyo ni abahoro hagana muri za Skandinavia buriya bari mu, ariko uya nabo bari mu, nabo bagombe kuba bagiye munsi ya zeru nko muri
Baraturanye
kabiri.
rega batandukanijwe n'inyanja, nawe ibyokotsi byabo biba
Ni
bigenda ariho byerekera.
ntibari byiza nko muri kabiri hejuru ya zeru ubungubu, kuko nabaje muri za Finland hariya nabo bari muri kabiri, bameze neza muri kabiri hejuru ya zeru.
Hano bari muri 3 2 ejo ngira ngo.
Yego yego,
Ariko haba ubwo nubwo biba bimeze gutya, bakonje rwose.
cyane birumvikana birumvikana. Hari n'imiyaga nayo yongera ubukonje. Ku batabizi nk'uko aho ngaho mushobora kuba mufite cumi na kabiri, nawe natwe wenda tuvuge dufite nk'aho ngaho, ariko mwaba mufite imiyaga myinshi cyane. Umubiri w'umuntu ukabyumva nk'aho muri zero ahari, kubera
Rwose
umuyaga. Hari umuyaga ukomeza imbeho cyane. Yego, wasoza
urakoze
rero
rero
twumva kugira ngo tubone gutangira ikiganiro.
urakoze muvandimwe Joseph, na none ngushimire ku bw'iki kiganiro cyiza waduteguriye cy'utuntu n'utundi dukunze gukora kuri uyu munsi wa mbere. Ubwitange bukomeye bwo kugira ngo ibi biganiro tubashe kubikora, tubashe kugeza ku badukurikira ibitekerezo byacu n'uko tubona igihugu cyacu giteye, ibibazo birimo n'uburyo tubona byabonerwa umuti. Nkaba rero ngushimiye cyane kuri iki kiganiro gikomeye cy'imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda. Ahubwo tugeze ku gice cya gatanu, tukaba turi bwibande cyane ku ngingo zikomeye cyane z'ubwicanyi bwa FPR-DMI nk'uko wari umaze kubivuga. Nkaba nsaba abakunzi bacu badukurikiye rero ngo baze dufatanye muri iki kiganiro, bakomeze kudufasha kuduha ibitekerezo no kudukosora ahakosamye, kandi tujye tubasabira n'imigisha ku Mana kugira ngo ijye idufasha kugira ngo tuzabashe gushyira mu bikorwa imigambi myiza yo gutabara igihugu. Murakoze Joseph.
Ndagushimiye nanjye Jonathan. Reka rero dutangire ikiganiro imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda igice cya gatanu, aho turi burebe ukuntu zimwe mu ntwaro za FPR-DMI tugomba guhangana nazo, ari ikinyoma, ubwoba, ubwicanyi, amacakubiri, gupyinagaza no guhoza ku nkeke. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro nk'uko bisanzwe rero turebera hamwe muri amakuru y'ingenzi yavuzwe mu cyumweru turangije no mu ntangiriro za kino turimo, tukareba haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, haba mu mahanga, haba mu karere, ariko rimwe na rimwe tukavuga no ku Rwanda rwa opposition. Rwanda rwa opposition umunsi ntituruvugaho cyane, turabureke ko birumvikana idamanye nubwo yavuze ko atari muri opposition, atari mu mashyaka, atari no mu miryango yariyo yose. Ibyo byose ikibazo cye kirebana na opposition kinafatwa gutyo na FPD Mike Kagame, bityo rero nacyo turi butinde mu gikuri. Igice cya kabiri cya kino kiganiro turebe ukuntu FPD Mike Kagame ikomeje kwiyambika ubusa kubera ubutumwa bwa idamanje. Jonathan rero nduva ryo twasezeranye kugeza ku bakunzi bacu nkuko bisanzwe nyine turebye n'ibihugu byite bimeze hano mu Burayi, habaye impinduka yiye kubira ibyuka bihumanya ikirere, habaye impinduka ikomeye cyane mu bihe ku isi. Ntiwakwibagirwa no kuvuga ko muri Amerika nko mu bihugu bitakunze kugira ubukonje cyane nka ziriya za Texas ubu bimeze nabi cyane, abaturage baho bafite ingorane tukaba nyine tubihanganishije. Iyo tuvuze ibihe uko bimeze, ntawakwibagirwa iki cyago cya COVID, ntituri bugitindeho cyane, turakivuga buri munsi. Ariko twibutse ko na idamanje irya mugwiza Yvonne yari yavuze ati mureke kwisha abaturage, mureke kwicisha abaturage inzara mwifotoza ngo muri murwanya COVID. Mu by'ukuri abaturage bagiye kumarwa n'inzara, baricirwa mu ngo zabo bicwa n'inzara. Jonathan iyo twagiye tubivugaho tubyamagana, ariko uwo mwana w'umukobwa araza nyine abivuga mu magambo ye kandi avuga ibyo aruzi, yaba yakoreye n'ubushakashatsi aho ngaho ahibereye mu byazize ibyo biraho n'ibindi bibazo byose by'u Rwanda yavuze. COVID rero ntitubitindeho uyu munsi, icyo twavuga gusa nuko mu Rwanda kuva yavuga iryo jambo ahubwo wagira ngo nyine nabo bakozwe n'isoni, ubanza bajya bazigira nkeya cyane ariko ziciriritse cyane. Bahise bavuga ngo amashuri agiye gufungura, ibi n'ibigiye kongera gukora, bityo bagabanya gatoya ibibazo by'abantu nyine bari baheze mu nzu bicirwayo n'inzara, kandi ubutegetsi bukaba bubeshya ko ngo bugerageza kugoboka muri bo batishoboye, bubeshya mu by'ukuri ibyo nyine Madame Damange yamaganye, ariko natwe tujya tubyaye twari dusanzwe tubyamagana. Ikindi umuntu yavuga mu byabaye muri kino cyumweru ni urubanza rwa Rusesabagina, ubona nyine yaburanye mu rwagiye imuzi, aho nyine bigaragara yuko gahunda yo kugira ngo ahangane n'uwari umwungirije ariwe Sankara uriya twahoranye muri RNC, Nsabimana Karikite uzwi ku izina rya Sankara, ibyo bashoboye no kugeraho, dore ko nyine babaye nk'abahangana. Ariko nyine ibyo ntibisanzwe, ntibikwakunda nyine ryo guteranya n'amacakubiri biba bisanzwe nyine muri ya leta y'agatsiko ya FPD Mpaye. Turi kubukomeza kwamagana, ntacyo turi butinde ukundi. Nuko nyine Rusesa nyine avuze ati nimwari mukwiye kumburanishiriza aha ngaha, ndi umunyamahanga, mfite nationalite y'amahanga. Noneho ikindi Jonathan, mbese wabonye ko urubanza barwerekanye rwose, buri wese akarukurikira igitutu ubanza gikora Jonathan, igitutu cy'amahanga ubanza kiriho gikora gatoya, nubwo nyine ari barube bariya abantu, ariko wabonye ko urukiko rwarafunguye imiryango abantu tubasha gukurikira direkiti ibintu byose, harimo n'abanyamahanga barimo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi n'ababirigi n'abandi. Biriya bintu nabyo ntabwo byagutangaje Jonathan, ijambo ni ryawe ahongaho urubanza rwa Rusesabagina.
Urakoze muvandimwe Joseph. Erega ntabwo Joseph iriya leta ya FPRDM ya Kagame izaguma gupfuka ibintu byose kugira ngo bihere. Bafite ubwoba kuko urabona iyo ubona abanyarwanda batinyuka kuvuga ibyo twari dusanzwe tuvugira hanze, noneho bakabivugira imbere mu gihugu. Kandi noneho ukabureba n'amahanga nyine yarahagurukiye ku kwereka FPRDM Kagame ko imikorere yabo ari ukwica, ari ukurigisa, ari ugufungira abantu ahantu hatagaragara, hatazwi, guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, gutoteza abanyamakuru. Mbega mu by'ukuri ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda butubahirizwa, ukabona bivugwa n'ibi bihugu by'ibihangange ubundi byari bisanzwe nyine bikingira ikibaba Kagame, birimo Abanyamerika, birimo Abongereza, birimo ibi bihugu byo bigize umuryango w'Uburayi. Ibyo byose ni igitutu gikomeye kirimo kigaragara, rero cyerekana ko noneho batangiye no kugira ubwoba batinyuka no gufata urubanza nka ruriya, kubera ko rutanaboroheye cyane, kuko baraburanisha umuntu bashimuse bamukuye mu bihugu by'Abarabu, nk'uko bashimuse na Sankara bamukura mu birwa. Urumva rero iri shimuta ryabo rigera hanze. Uribuka ko bagerageje hano kuza kutwica mu gihe cyanjye na ba Rene muri 2011, muzi ibyo bakoze muri South Africa, n'ubu turi buze kuvugaho, bishe umuvandimwe wacu umwe mu bari muri South Africa, wari muri opposition. Ibi byose ni ibintu bimaze kurenga amahanga ko ntibazagoma bapfuki bakingiye ikibaba umwicanyi urenga imbibi akajya no kwica mu bihugu byo hanze. Aha rero ni ubwa mbere nanjye nabonye bafungura urubanza kuriya, ku buryo buri wese ashobora kurukurikira nk'uko twabibonye. Ibyo rero bikaba ari imbaraga zitoroshye, ari pressure ikomeye cyane ibihugu byari bimushyigikiye byamaze kumushyiraho mu bigaragara mu by'ukuri.
Urakoze cyane Jonathan. Tuvuze nyine iyo pressure, tuvuze icyo gitutu bamaze iminsi bashyirwaho, koko bigaragara yuko nubwo bigize nyine bakabutindi, haho bigera bakagira ubwoba bakavuga bati imfashanyo zareka kuza, bityo tugaragare. Tukiri kuri icyo kibazo cya pressure yabaye, wanayivuze cyane nyine kitutu gikomeye cyane cyavuye mu muryango w'abibumbye muri ya komisiyo ya Geneve nyine igenzura imyifatire y'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye, imyifatire yabyo mu byerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ntibabuze no kwibutsa no kumwibutsa bati Kizito wapfuye ku buryo budasobanutse, naho ankete twabasabye gukora ntakirakorwa, hakwiye gukorwa ankete igakorwa kandi n'abantu bigenga. Urumva ko icyo gitutu rero kibariho harimo n'urupfu rwa Kizito, urupfu nyine rwibutswe ejo ni tariki ya 17 z'ukwa kabiri 2021. Dushimire abantu bose nyine ba bibutse iyo ntwari Kizito Mihigo, uwo muziranenge rwose, umuntu wakundaga Imana, wakundaga abantu, ariko ziriya mpyisi zikamuhotora. Ibyo nabyo ikintu umuntu yabivugaho ni uko abavuga ko nyine bakunze Kizito biyumva mu murage we. Ese Jonathan, ni byiza rwose, Kizito ni nk'izuba, Kizito ni nk'imvura, ni ibintu nyine by'ubuzima. Buri wese nta mpamvu zo kutamwiyumvamo, ariko se inama umuntu yakwiye kubagira ntikwari ukuvuga tuti mbese mwamwiganya ahubwo mukaba nka we, bityo mukava mu burozi bwa ideoloji za MNDCDR, mukava mu burozi bwa ideoloji za FPRDM Kayumba n'ibindi bintu by'ibyo urabivuga bike Jonathan.
Yes, nibyo, kubera ko urupfu rwa Kizito ni urupfu rwakoze ku mitima ya buri wese. Mu by'ukuri Kizito nta mwanzi yagiraga, yari umuntu uraho wiririmbira indirimbo z'Imana, ufasha imfubyi, ufasha abapfakazi, ugerageza kugerageza kunga Abanyarwanda uko bari mu moko yabo, kubwo ibibazo byabayeho byagize ingaruka za genocide. Ibyo rero Kizito nibyo yazize. Nkaba rero nk'uko wari ubinsabye, nasaba rwose abari bafite izo ideoloji zicyubakiye ku rwango rushingiye ku bwoko, rushingiye ku turere, ndavuga urwango ruhoraho rufite amateka akomeye, dukunze kwibanda cyane ku rwango ruba hagati y'Abahutu n'Abatutsi, ariko tukibagirira urwango ruba hagati y'Abatutsi ubwabo n'Abahutu ubwabo, kuko urwango rw'Abatutsi ubwabo turuhera mu gihe cya Rucunshu hagati y'Abega n'Abanyiginya, byagaruka bikaza mu gihe cya Habyarimana hakaba urwango rw'Abahutu b'Abakiga n'urw'Abahutu b'Abanyenduga. Urwo rwango rwananiranye gushira, n'uyu munsi wa none ubibona na hano hanze mu bita ko ari opposition bagicyuzuye urwo rwango. Ibyo rero Kizito nibyo yarwanyaga, ni nabyo yazize kurwanya ibyo bintu biteye bityo. Aba rero abumva ko bakwiye gukurikira Kizito bakwiye kugira ikirenge mu butumwa yatanze no mu rupfu rwa Kizito icyo yazize, bikabaha guhindura imitekerereze, iyo mikorere ya FPR-DMI, yaba ari ya Kagame, yaba ari ya Kayumba, izo za MLND-CDR zigifite ingengabitekerezo y'urwango rushingiye ku bwoko n'akarere, ibyo bintu bakabireka kuko ntacyo bizabamarira. Nibyo turi buze no kugarukaho uyu mubyeyi idamange iryamugwiza Yvonne azize afungiwe azira ibitekerezo byo kugaragaza ibitagenda, ibyo twavugiraga hanze we yarabitinyutse arabivuga, nibyo Kizito yazize. Nibyo turi buze kugarukaho no kuri uyu mwana w'umusore ba waburi wirengero w'umusizi w'umuhanzi ukomeye cyane Bahati Nosa. Ibi rero abari Abanyarwanda muri rusange bose dukwiye guhaguruka iki kintu tukagiharanira cyo guhora tugerageza kwishyira mu mwanya wundi no kubaka urukundo n'amahoro atabuza uburenganzira mugenzi we, bikaba ari byo byadufasha muri uru rugendo tukabasha gutsinda ikibi cyari cyo cyose aho cyaba gituruka, yaba ari muri iyo mitwe iteye ityo. Murakoze Joseph.
Urakoze cyane Jonathan. Hagati aho ngaho tutaragera kuri idamange byanyirizina nyine nk'uko twabivuze, hari impfu zikomeje zibabaje, hari urupfu rw'umwe mu bayobozi ba RNC muri Afrika y'Epfo, ariwe Abdallah Seif Bamporiki, ejo yarishwe bamurashe ngo bamurashishije imbunda, iyi ngiyi nyine bashyizeho kamwe gatuma imbunda idasakuza. Uko bavuga urupfu rwe hirya no hino, bavuga ko ngo ndetse ku cyumweru nduva ku cyumweru ku wa gatandatu tariki ya 20 ngo yari Johannesburg nyine ngo bariho bibuka Patrick Karegeya, bibuka urupfu rwa Patrick Karegeya, noneho haza gutaha nyine asubiriwe ahatuye mu mujyi wa Cape Town. Aho ngaho nyine ngo hageze ngo yarafite iduka nyine ricuza ibintu by'ibikoresho, umuntu amuhamagara ati nzanira icyo gikoresho kinzanire mu modoka, ngo ajyana n'imodoka nyine ajyana icyo gikoresho, ariko ngo afata n'umuntu umuherekeza ko ngo yumvaga wenda ngo yaba afite amakenga. Noneho bageze aho ngaho uwo muntu wamuhamagaye yababwiye ngo araza yinyabye ahantu, amaze kwiyinyabya ahantu aho kugira ngo agaruke afate icyo gikoresho bamugemuriye, ngo haza abantu babiri bafite imbunda nyine baramurasa, uwo nguwo wari wamuherekeje ngo arirukanka, we baramurasa nyine ngo bakuramo bafata ibyangombwa byafatana na portemone icyo bita coffee bay coffee portemone noneho bakuramo amafaranga ngo barayijyana ubanza hari n'ibindi bajyanye ubanza ngo n'imodoka bayijyanye niba nasomye neza nuko Jonathan rero baravuga bati abamwishe ntibaramenyekana abaribo niba ari amabanda asanzwe cyangwa se niba ari Kigali gusa ayo mabanda asanzwe kwica ku manywa y'ihangu kuko hari mu kagoro hakiri ku manywa ariko kasa ku mabanza zahariye muri Afurika y'Epfo ku manywa y'ihangu umuntu akica undi akoresheje imbunda idasakuza kwari ukwiba si y'imodoka kwari ibiki ni ibintu nyine umuntu arakibaza ariko hari n'igihe abantu bashobora kuza nka kuriya muri bya bintu by'ubwoba bimwe twavuze byo gutera ubwoba noneho n'iki na crime politique ni ukuvuga ubwicanyi bwa politique bakagerageza kugira nk'aho ari ubwicanyi busanzwe bw'ibisambo ibyo bintu bikunze kubaho kwa kuntu nyine iriya ngoma ikunze gukora hari ibintu byinshi byagomba gutuma umuntu abikeka mbere y'ibyo rero hari no mu karere nako tubijyanire rimwe urupfu rw'ambasaderi w'Ubutaliyani Kinshasa wishwe n'umunsi arashwe mu nkengero za Goma rwose ku birometero 10 ngo by'umujyi wa Goma muri parike y'ibirunga parke de Virunga cyangwa Virunga Park mu cyongereza akahicirwa n'umusirikare wari umuherekeje w'umutaliyani umwambasaderi mutoya rwose w'imyaka 43 usize imfubyi abana batatu n'umugore birumvikana ngo yaguye ku bitaro nyine azize ibikomere kuko bari bamurashe mu nda abo bose nyine ni za Kinshasa cyangwa bati turacyashakisha abakoze ibyo bikorwa by'ubwicanyi abari bo gusa rero aho hantu hateraniye imitwe myinshi yitwaje intwaro hakaba hari nyine na iyo MONUSCO ni nayo yari yunamutwaye MONUSCO yongeye ari muri convoy ya UNESCO yagiye ahantu za Rucuro uwo mu ambasaderi n'abandi aho hantu rero ni isibaniro ryatewe n'ikinizo za FPRDMR n'abandi nk'abo ngabo ndetse zikina hari mu by'ukuri umuntu akaba kwibaza ati ese ko bihutiye muri za rushyashya zabo hariya kuvuga ngo ni za FDL na RUD runana mu gihe na za Kongo zitarabivuga na za ONU zitarabivuga ati ni FDL na RUD runana none baba bari bo dore ko hari igihe bigeze no kwica abaturiste b'abanyamerika bamara kubica noneho bagafata abantu bo muri za FDL bakabagemurira Amerika bati ngaba abantu bishe abaturiste banyu bamara kuhagera noneho abanyamerika bakababuranya nyine nk'uko bo bagira inkiko nyankiko n'abandi bakavuga bati baradutorotiriye badukoreye iyicarubozo none turabyemera ngo turebe ko twabava mu nzara twaba dukize ibyo yicarubozo umujije kuko arebye asanga nibyo bakoreye iyicarubozo bemera ibyaha batakoze mu by'ukuri babikoze nyine bahari ari bo FPRDMR Kagame ariko ibintu byabayeho ngaho umuntu rero akaba yakwibaza ati ese ko bitanguranwa akavuga ko ari FDL na RUD runana ngo babishe abo bantu mu gihe nta n'umwe wundi wari wavuga ibyo ngibyo aho ngaho ni kwaba kwa kwitanguranwa iki kintu cyo gucura imigambi bugiye guhoza kariya karere mu ku nkeke si ibisanzwe bikorwa na FDMI Kagame Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph twari tukivuga uru rupfu rw'uyu muvandimwe wari umuyobozi umwe mu bayobozi ba RNC Abdallah Bampuriki ku kibazo cye rwose nta muntu washidikanya ko atari Kigali yakoze aya mahano kuko si ubwa mbere yakoze uribuka ko barashe Kayumba uribuka ko bishe Patrick Karegeya uribuka ko bishe undi musore nawe wari umusirikare muri FPR nibagiwe izina rye banzani no mu mwaka ushize ahari
inkuru nziza ni inkuru nziza inkuru
nziza yes ibi rero nta gitangaza kirimo ubu bwicanyi turabumenyereye bwa FPR DMI Kagame igenda ikorera hirya no hino mu bihugu hanze ikindi warugarutseho wavugaga ku rupfu rw'uyu mwambasaderi w'umutaliyani ikintu gisekeje kubona Kigali cyangwa se DMI isimbuka kuko Rushyashya ni DMI ni ikinyamakuru cyabo isimbuka igahita ivuga ngo ni NFDLR na RUD bamwishe ni ukuvuga ko babifiteho amakuru ahubwo ngira ngo amahanga yagakwiye kubabaza cyangwa se ubutaliyani kubabaza kuko bazi impamvu babitangaje bo bashobora kwibwira ko ari ukuyobya uburari ngo bitabazaho ariko nanone bibagije ko niba watanze amakuru yuko ufite uza abantu bishe uyu mwambasaderi bazababaza bakabitangaho amakuru ariko ni iki ni igihamya cy'uko niko basanzwe bakora barica bagatanguranwa kuvuga ngo ibi byakozwe naba nk'uko babikoze nyine igihe ha hitwa aba mukerarugendo b'abanyamerika kugeza aho bafatira abantu babeshyera ko aribo babishe bakabatwara mu nkiko za Amerika inkiko za Amerika zikabakuraho icyaha bigaragara ko ari abere ibi rero nabyo ntibitangaje rwose ejo uzasanga bizanda bafata kuko mpamya ko ibi byo kwica uyu mwambasaderi ntabwo mpamya ko bizabagwa amahoro wenda bashobora kwibwira ngo bagiye kubishyira kuri Congo bagiye kubishyira kuri FDLR na niyo mitwe yindi iri mu mashyamba hariya ngo basaba amahanga ngo na bimwe ubushize bagiye bakora kugira ngo bagiye mu mashyamba ya Congo kwica impunzi z'abanyarwanda ziriyo iki rero ni ikintu gikomeye cyane kuko FPR DMI Kagame igeze ahantu hari indimuka irakora ibintu ubona bidafite mu by'ukuri umurongo ariko ubundi niko isanzwe ahubwo nuko abayikingiraga ikibaba ubu noneho bamaze kugenda banukirwa n'ibyo bikorwa yari asanzwe akora bakaba babona ko amaherezo bazabishyira hanze nyine uko arushaho kugenda abikora yanduranya bikaba rero bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane no ku Rwanda ndetse no mu karere murakoze
cyane Jonathan none reka dutangire igice cya kabiri twahaye ino nyito FPR DMI Kagame ikomeje kwiyambika ubusa kubera ubutumwa bwa idamage ushize ku itariki ya 16 z'ukwa kabiri 2021 hashize iminsi 6 gusa twatambukije ikiganiro twise idamage yatanze ubutumwa bukomeye Rwanda Truth Commission yabwakiriye ite Jonathan muri icyo kiganiro wari urimo nk'umuyobozi wa executive ya Rwanda Truth Commission harimo na Dr. Theogene Rudasingwa nk'umunyamabanga wayo ndetse na Nkiko Nsengimana nk'umukuru w'inama y'ubuyobozi bwayo mwese mwatanze ibitekerezo byanyu uko tubona nyine buriya butumwa bukomeye bwa idamange twamushyigikiye tutivuye inyuma tunareba nyine ibyo ariho akorerwa turanabyamagana kuko ubutumwa bwa nyuma yatanze butanze ku itariki ya 15 agatsiko gahita nyine kamugabaho ibitero ndetse bashaka kumwica ngo bamurigise ariko avuze induru bageza ngaho ya polisi nayo yabicanye iraza iramufata iramujyana ijya kumubika ubu ngubu ni uracyavugwa hari abamushyigikira tubishime abamushyigikira ariko bajye banakurikiza mu by'ukuri nk'uko twabivuze kuri Kizito banakurikiza mesaje za idamange zivuga ko ubunyarwanda aricyo kigomba gushyirwa imbere n'ubuntu n'ubumuntu bikaba ari byo bishyirwa imbere rwose byiza cyane kumushyigikira ariko atari ukuvuga ngo turamushyigikiye ngo kuko nyine abatutsi bari basubiranamo kuko harimo abatekereza gutyo Jonathan ahubwo abatutsi ntibasigaranemo n'uwo tubusubiremo twebwe ba MNDCD cyangwa ba FPDMI Kayumba ibyo byose rero tuba tugomba kubyamagana tukavuga tuti niba uvuze uti damange aranyuze ibyo avuga wibifata ukundi ngo ubijyane aho bitari reka rero turebe ababijyanye aho bitari ku mugaragaro ari bo FPDMI Kagame binyuze mu kinyamakuru cyayo Rushyashya reka yakoze inyandiko rwose ku itariki ya 15 wa munsi wamufasha kora inyandiko yo kuvuga ngo amateka ngo ye bashaka kwerekana ko ngo atari umututsi kazi ari umuhutukazi turaza kwigarukaho umuntu wese nyine w'umucikacumu cyangwa umututsi kuko nabonye n'abandi babikoreye batangira kuvuga ngo gukora abahutu nk'abitwa bagatanazi bavuga bati yavuye hanze ari mu batutsi bavuye hanze nyine nyuma ya jenoside ariko kuko nyine na Karasira nawe bamushakiye ko ngo ari umwana wa Karamira bavuze ngo ni uwa Karamira wa Bucyana ntabase batamuhaye ibyo byose bagenda bafata nyine umututsi batishimiye ubuze amabi yabo bati uyu ni umuhutu bagatangira bagakora propaganda Jonathan bose barabibakoreye reka rero turebe uko banyuze muri Rushyashya babikoreye idamange reka twumve ino audio ni audio ndende hafi y'iminota 8 n'amasogonda 45 ariko ni ngombwa kuyumva tukagira icyo tuyivugaho reka nze nyishyireho Jonathan uretse gatoya reka
Rushyashya News. Reka tubasuhuze mwese nshuti banywanyi basomyi beza b'ikinyamakuru Rushyashya News.
Menya ukuri amateka n'imiterere ya Idamange Iryamugwiza Yvonne. Idamange Iryamugwiza Yvonne ni mwene Binego Stefano na Mukansigaye. Binego akaba mwene Semutwa na Nyirahene Catherine. Bari batuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rugarika, akagari ka Masaka, umudugudu wa Kimondo. Semutwa yageze ku Rugarika aturutse mu Rutobwe mu karere ka Muhanga, ariko inkomoko ye ikaba ari mu karere ka Nyanza ari naho yavuye aza mu Rutobwe. Semutwa ari umugaragu w'umutware Muberuka akanamukurikira aho agiye gutwara hose ari nako yageze aha hose havuzwe haruguru. Semutwa yari afite abana abakurikira Binego Stefano, Mukaru wa Gadera, Nyirabagenzi Christiane na Mukaru Ziga Kirimensia. Hari undi mwana warezwe kwa Semutwa witwaga Twagira Yezu Jean Marie Vianney yari abereye se wabo. Aba bose baracyariho uretse Binego na Twagira Yezu bapfuye mbere ya Jenoside. Imibereho ya Binego Stefano. Binego Stefano yabanje gushakana na Mukagasana wari mushiki wa Byabarusara Rusiane wari umuparimeri ukomeye cyane muri kariya gace wanabaye umupolisi wa komine nyuma za kuba konseye. Uyu mugore babyaranye abana babiri aribo Pelagia na Munyabarenzi. Munyabarenzi rero amaze kuba umusore yaje gupfa bivuga ko yishwe n'abantu bamutegeye mu nzira bikavuga ko yabaragambaniwe na bashiki be w'umugore muto ariwe Mukansigaye. Ariko uwo bavuga cyane ko ariwe waba yarabikoze ni Kayisinga Francine. Nyuma Mukagasana yaje gutandukana na Binego ashaka undi mugore ariwe Mukansigaye. Binego na Mukansigaye bari bafitanye abana batanu byemewe n'amategeko ariko mu by'ukuri bikaba bizwi neza ko babyaranye babiri gusa. Ubwa mbere babyaranye Kayisinga Francine bataramukurikiza Binego atotezwa bikomeye na musaza w'umugore wa mbere Rusiane Byabarusara bimutera guhungira muri Congo. Akimara guhunga umugore w'Umukansugaye yasubiye iwabo Nyanza. Agezeyo yabyariye abandi bana b'abakobwa batatu aribo Annunciata, Alexia na Rose. Binego agarutse avuye mu buhungiro ku butegetsi bwa Habyarimana Yuvenali yarafashwe afungirwa i Muhanga hari igitaramo. Igihe gito bamubaza icyo yari yarahunze asobanura ko ari umutekano mu cyaterwaga na Rusiane Byabarusara ararekurwa. Ageze iwe yagaruye umugore w'Umukansugaye agarukana n'abana bose harimo n'abo yabyariye iwabo. Umugabo arabakira arabarera abagira be Nyuma yaho babyaranye undi mwana umwe ariwe Idamange Iryamugwiza Ayivona ari nawe uhubwa muri iyi nkuru. Dore ko ari nawe wabaye bucu. Binego n'umugore baje gupfa mbere ya Jenoside bazize urupfu rusanzwe rw'ikirago, ariko basiga abana babo ari bakuru kuko harimo abari barashatse. Nyuma yo kubura ababyeyi babo, abana bagumye mu nzu yabo Jenoside isanga ariho bari. Ntabwo bahizwe nk'abatutsi, ariko kubera imyitwarire n'amateka y'umuryango baje gusenyerwa badahari, kuko bagize ubwoba bahungira ku muntu w'inshuti yabo wari Interahamwe witwa Rushogoro Jean Damascene. Uretse umwe muri bo wahungiye ahandi ariwe Alexia. Alexia yaje kugira ibibazo Interahamwe zimusambanya ku gahato, abavandimwe be aho bari bari kwa Rushogoro barabimenya, bumvikana Rushogoro ajya kumuzana aho yari ari amuzaniwe. Jenoside irangiye, abavandimwe ba Alexia bituye Rushogoro gushakana na Alexia amubera umugore. Hashize igihe kitari kinini cyane rwose, Alexia yaje kurwara cyane biturutse ku ngaruka z'ibyamubayeho muri Jenoside bimuviramo urupfu apfana n'inda ikiri ntoya. Amaze gupfa, Rushogoro yahise ashakana na murumuna we Annonciata wari waraje kurwaza mukuru we, ntibabyarana. Bigeze aho baratandukana, Rushogoro ashaka undi mugore. Ese n'icyo abaturage bavuga ku kuba umuryango w'Abinego warahizwe cyangwa ntuhigwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi? Nk'uko byavuzwe haruguru, ise w'Abinego yari umuhutu w'umugaragu w'umutware Muheruka. Ibi byatumye akomeza kwisanisha n'abo kwa sebuja kugeza no mu gihe cya Jenoside. Abo mu muryango we bari barakomeje kwitandukanya n'imitekerereze ndetse n'imigirire y'abandi Bahutu. Ibi byatumye bamwe mu bana be bashaka mu miryango y'Abatutsi. Abo bakaba ari Kayisinga washakanye n'Umututsi mbere ya Jenoside, bakaza gutandukana agashaka Umuhutu nyuma ya Jenoside. Undi ni Pelagia washakanye n'Umututsi mbere ya Jenoside, bakabyarana abana 8. Abo bose hamwe na se bakaba barishwe muri Jenoside, hagasigara nyina gusa. Nyuma ya Jenoside yibyariye abandi bana 2 ababyaranye n'Umuhutu, akaba ari nabo afite gusa. Uyu Pelagia kandi ntiyigeze abana n'abavandimwe be bavukana kuri se, kubera ko batamwiyumvagamo, bituma arererwa kwa sekuru ariwe Semutwa kugeza ashyingirwa. Ariko n'ubu avuga ko batagirana ubumwe nk'abavandimwe, uretse Damange wajyaga amunyuraho akamusuhuza iyo yabagaje ku isambu yabo aho bavuka, kuko undi atuye hafi yaho. Ariko nawe yaje kugera harabireka, yanaza ku isambu ntamusure. Pelagia avuga ko nyuma ya Jenoside yabasabye ko bakunga ubumwe bakabana nk'abavandimwe, kuko yabonaga gisigaye wenyine bamaze kumwishyura abana n'umuriga. Abavandimwe be barabyanga, akomeza kuba wenyine kugeza ubu. Ni ibihe byihariye ku miterere n'imibereho ya Idamange Iryamugwiza Yvonne? Idamange ni muto mu bavandimwe be. Yagize amahirwe yo kwiga amashuri yisumbuye i Kansi na Musambira Murekoze na kaminuza afashwe na Farge. Nyuma yo kurangiza kwiga nta kazi kazwi yakoze, uretse ibiraka yakoze igihe gito muri Minagri. Idamange yashakanye n'umugabo witwa Mabumba Foster ukomoka i Kaduha mu karere ka Nyamagabe mu cyahoze ari Gikongoro. Nyuma yo kubyara n'abana 4 baje gutandukana, ubuzima bumunaniye Idamange ajya kuba igihe gito na mukuru we Kayisinga utuye i Gikondo. Idamange yaje kujya kwikodeshereza atura Kabeza, ari no bivuga ko yatangiriye imico mibi yo gushakisha amafaranga akoresheje uburayi, ubwambuzi n'ibindi nko kugambana. Bimaze kumenyekana ko Ingabire Victoire Umuhoza yasuraga Idamange aho yari atuye Kabeza, mu rwego rwo kuyobya uburari byatumye bimukira Kimironko mu nzu ihenze ya etage, bivuga ko ikodeshwa amafaranga arenze miliyoni 1 y'amanyarwanda, akanarihira abana be 4 mu mashuri ahenze kandi nta kazi kazwi afite cyangwa ubundi bucuruzi akora buzwe. Idamange kandi yagaragaye mu bikorwa bigayitse bisebye umuryango avukamo, nko kwambura isambu n'inzu umuvandimwe we no kwica inka ya mukuru we Annonciata yitwaje ko batavukana kuri se. Idamange yakomeje kurangwa n'amagambo akomeretse uyu mukuru we, aho yamubwiye ko umunani akwiriye waba ari isanduka azamushyinguramo kuko atigeze abyara. Mu buriganya yakoreye mwene nyina badahuje se, harimo no kugurisha inzu yari yarubakiwe iwabo ku isambu n'umushinga wa Akoro Rwanda, aho kuba yarubatswe na Farije nk'uko bivugwa. Muri iri rari rya Idamange ryo gushaka amafaranga cyane, yaje kwihuza n'abari ku isonga mu kurwanya leta barimo Ingabire Victoire Umuhoza, bakavuga ko bizwi ko yamusuraga ndetse Idamange agashaka abantu ahuza na Ingabire. Mbere gato yo gushyira ahagaragara amagambo asebya igihugu harimo n'apfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, uyu mugore Idamange yagiye kwa mukuru we Kayisinga ari kumwe n'umuvugabutumwa witwa Pastor Mutabazi, abwira mukuru we ko yaraje kumusezeraho, ko mu minsi mike hari akantu agiye gukora kandi ko azakabona bidatinze. ntiyagira andi makuru amuha. Nyuma y'icyumweru nibwo idamanje yasohoye video ze ayiha umwe mu nshuti ze, amutuma kuyumvisha mukuru we nk'uko yari yabimusezeranyije ko agiye gukora akantu. Kayisinga nk'uko ari we basangiye ababyeyi be bombi niwe bumvikana, bityo nyuma yo kubona ibi bikorwa bibi bya murumuna we ashishikariza abazanye nabo haba Kigali n'iwabo kwivuko kudatanga amakuru nyayo mu itangazamakuru no mu buyobozi. Aya makuru yatanzwe n'abantu batandukanye barimo n'abaturanyi b'uyu muryango kuva kera, bamwe bakaba bari no mu nzego za Ibuka yaho. N'abantu bakuze mu myaka bazi neza amateka ya Idamange irya Mugwiza Ivona n'umuryango we.
Burya koko ntawunanira umushuka ananira umuhana. Rushyashya izakomeza kubahanura nubwo ngo umutima muhanano tuzure igituza. Ngiyi inkuru y'uyu munsi, amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo. Tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya news.
Jonathan wumvise iryo shyano rushyashya kangura y'ubu mu byukuri ikinyamakuru cya DMA cya FPR DMA wumvise nyine kuri iyo tariki ya 15 umunsi bamufasheho nyine ukuntu mu kanya gato ziko ayo makasete ye na ko ayo ma YouTube ye yayatangiye ku itariki ya 31 z'ukwa mbere. Urumva mu byumweru bibiri gusa bamukoreye iyo dosiye yo kumwangiza mu byumweru bibiri gusa kandi kumwangiza nubwo ko ari umuhutu. Mu yandi magambo nyine urumva bavuga ngo mu byamoko ngo byavuyeho ngo byahoze ari bya MNDCD, ariko tuyu muntu mubi wese aba ari umuhutu, mubi wese ari umuhutu. Jonathan bagerageje no kumuhombanya isura ngo mu maso yahasya na nyine ne cya gishushu cy'abahutu cyanakundwaga na MNDCD nyine, yo kuko wabaga afite ishusho itari nka bene ibyo bihombanye, nawe bavuga ko ari umututsi bakamwicira kuri za bariyeri. Urumva kariya gati kuko tuvuga ko ari ishyano ari uburozi nyine, nk'uko nyine tudahwema kwamagana n'akandi gaciko k'akazi jenosideri kakoze amahano muri za 90. Ni bamwe Jonathan. Ibyo rero bamukoreye kuri iyo tariki ya 15 nyine nk'uko tumaze kubyumva, biri no mu nyandiko. Iyo ni audio nyine bashyize kuri YouTube, ariko biri no mu nyandiko. N'inyandiko nyine bashyizeho kuri iyo tariki ya 15 neza ivuga gutyo, kuko uwivuga arasoma iyo nyandiko. Mbere yaho ku itariki ya munani, nuko hashize gusa icyumweru kimwe gusa atangiye gusohora za audio kuri YouTube, nako ni za video kuri YouTube, naho baramwanzamye. Ikinyamakuru igihe nacyo cya FPR DMA kiradika ku itariki ya munani Gashyantare rero, kiti umugabo wa Idamange wumvikanye mu mvugo zipfobya jenoside yitandukanije nawe, Ibukayo isaba ko akurikiranwa. Aho turi ku itariki ya 8 Jonathan, urumva ko nyine bumvise avuga nyine ku bibazo by'u Rwanda ataranavuga yeriya mpuruza yo ku itariki ya 15. Tariki ya 31 gusa n'indi audio yakurikiyeho. Tariki ya 8 baba bamwanjanye bamuteza umugabo, aho ntibi ntacyo bikwibutsa Jonathan, bamuteza umugabo we nk'uko baguteje muri munawe Martin muri Rwanda Day i London, noneho nawe akakwihakana. Uraza kugira icyo ubivugaho. Bahita bajya mu muryango bakawujagajaga nyine, bagateranya umuryango bakagerageza kukwangiza no kwangiza umuryango wawe wose ukungana. Icyo kintu ni ikintu ginuzi ubugome n'aba jenoside rero y'abantu nyine ku buryo bwose. Yumva ko bamutangiye rugikubita bati umugabo wa Idamange wumvikanye mu mvugo zipfobya jenoside yitandukanije nawe, Ibuka yisaba ko akurikiranwa. Aritike igatangiye ivuga ngo Idamange rya Mugwiza Ivona uvuka mu karere ka Kamonyi, hashize iminsi akoresha imbuga nkoranyambaga agatangaza amagambo arimo menshi agaragazwa nk'apfobya jenoside yakorewe Abatutsi, nk'aho yavuze ko imibiri y'abazize jenoside iri mu nzibutso yabaye igicuruzwa. Ibyo nawe warabivuze kenshi Jonathan, tugishinga ishyaka RNC, nuko bagakomeza ngo umugabo we yitandukanije n'amagambo ye. Injiniyeri Mabumba Oswald, umugabo wa Idamange, asigaye aba muri Sudani y'Epfo, yifashishije Instagram maze yamagana ibyatangajwe n'umugore we. Babyaranye kane. Ati, impamvu nanditse ibi ni ukumenyesha abantu bose ko umugore wanjye Yvonne aherutse kujya mu ruhame akanenga guverinoma y'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ni ibintu namagana nivuye inyuma. Nk'umugabo n'umubyeyi w'abana be, nagerageje kumugira inama mu rwego rw'umuryango ku nzira mbi ari guhitamo, ariko ntiyigeze yakira inama zanjye. Mabumba yavuze ko ibyo yavuze ari amagambo ye ku giti cye, ko we n'abana ari abaturage bakunda u Rwanda batari kumwe na we mu murongo yafashe. Jonathan rero ni aritikira akomeza nyine bagakomeza akavuga ngo Kigali umugore wumva wamutangiye hashize kimwe gusa asohoye inyandiko ya mbere. Nyine uraza kubivuga nyine ubisanishe n'ibyo bagukoreye baguteza muri munawe Martin muri Rwanda Day London. Dukomeze gato yatoye rutindi rushyashya ingiyi. Iyo nako ni bimwe byose yari ikinyamakuru igihe ni bamwe, ni bimwe barakomeza na article ndende cyane ivuga nyine kuri uwo mugabo we ngo ukuntu yamuyitandukanije nawe. Urumva bajye mu muryango aho kureba ibyo bitekerezo byo akavuga bati ibitekerezo birakocamye hanga bajye mu muryango. Aha sina ntitwanda kwibagirwa kuvuga izindi nkotsa ngo ziyita ngo ni intore barimo ba Marie Immaculée Ingabire, uriya ngo ushinzwe kurengera abantu n'ibiki byose no kurwanya ruswa, nawe ukuntu yaje akifata ku gahanga gatuka umukobwa batanga namuhoye ubusa mu by'ukuri, yerekana ko hakwa ariko bisanzwe bizwi. Nuko rero ubwo 15 ibyo twamaze kubyumva bagiye muri iyo menyanyira ngo iyo nuza wumvise tumaze kumva mu kanya, ngo menyanyira bayazana n'amateka n'imiterere ya Idamange irya Mugwiza Yvonne, menya byose amavu n'amavuko. Mu yandi magambo ayo mavu n'amavuko ni umuhutu kazi ni mubi. Mu yandi magambo hari rero nk'uko twanabyumvise aho ngaho muri iyo audio, banaditse article nanone ni rushyashya ku itariki ya 13 mbere gato y'iriya audio yasohotse ku itariki ya 15 noneho bagahita namuta muri yombi icyo gihe. Rushyashya yariyongeye kumwikoma nanone ku itariki ya 13 dore yagize iti ishyiraho amafoto ya Bantaganda na Ingabire Victoire na Jambo na Sigre ya Jambo Iceberg. Noneho muri article ifite ino nyito igira iti bamwe mu bakoresha amahani Idamange Yvonne barazwi: Ingabire Victoire, Ntaganda Bernard, abana b'abajenosideri bibumbiye muri Jambo Iceberg, na bamwe mu banyamakuru bakorera mu Rwanda. Abanyamakuru bakorera mu Rwanda bagiye banabavuga babikoma nabo bagatanazi Jonathan rero ngira ngo urumva rushyashya kangura yo muri kino gihe urwipfuye yagira ita amakuru rushyashya ifite gihamya arerekana ko wa mugore Idamange Yvonne wadukanye gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi no guharabika ubuyobozi bw'u Rwanda asanga nk'ubucuti bwihariye n'abo mu mitwe y'iterabwoba bitegura kugira nabi Abanyarwanda. Muri izo nkoramutima za Idamange Yvonne harimo Ingabire Victoire wanafungiwe ibyaha nk'ibyo Idamange yagombye gukurikiranwaho, Ntaganda Bernard uhora wiyitirira shyaka PS imbere kuri kugira ngo ashobore kwitwa umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi maze avuga ibyo ashaka, hakabamo rero n'abayoboke ba Jambo SBL bakomoka ku bajenosideri bakaba barahagurukiye guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko mu by'ukuri bagambiriye gutagatifuza ababyeyi babo bayiteguye bakanishyira mu bikorwa. Urumva rero Idamange nyine ukuntu bagenda bamwambika byose bakamushyira za Jambo atazi atanazi ati kuri aba bose yongeyeho abanyamahanga batifuriza icyiza u Rwanda n'ikimenyimenyi umunyakanada kazi Judy Rever uhora mu bikorwa bigoreka amateka y'u Rwanda yabaye uwa mbere mu gushimagiza amahomvu ya Diamond Yvonne. Abandi bashyirwa mu majwi ni bamwe mu banyamakuru bahagarariye ibitangazamakuru mpuzamahanga mu Rwanda. Waduhaye amakuru afite ibimenyetso bifatika bimwe banze kubivuga ya ni za VOA na za BBC ngo bamwe mu banyamakuru bahagarariye ibitangazamakuru mpuzamahanga ntibavuze ibyo ari byo ni za BBC na VOA. Ati umuntu usanzwe atanga amakuru yizewe yatubwiye ko hagati y'ugushyingo 2023 na 2021 Idamanji yagiye mu rugo kwa Ingabire Victoire inshuro nibura enye ahurirayo na Ntaganda Bernard abanyamakuru Gatanazi Etienne wa Real Talk na Dechiveri na Eric Bagiruwubusa w'ijwi rya Amerika. Muri iyo mibonano Idamanji Yvonne yagishaga inama izo nshuti ze ku bijyanye n'umugambi wo gusebanya yari yatangiye gutegura, maze abo bari kumwe bamubwira ko ibyo akora ari ikimenyetso cy'ubutwari kandi ko akwiye gukora amateka. Jonathan urumva mu by'ukuri bamugize ko ntabwo nkagira yashutswe ejo baramujyana kumuteza cya gishinye nk'ibyo bakoreye barafinda Jonathan. Ngo abanyamakuru ngo baba barijeje Diamond Yvonne kuzamuba hafi bakajya batangaza ibyo yavuze kandi bakazamutabariza igihe byaba bimuviriyemo ibibazo. Ngo hibukwe ko mu mwaka w'2006 Ingabire Victoire yavugiye ku maradiyo arimo BBC Ijwi rya Amerika n'indi radiyo yo mu Buholandi ko Leta y'u Rwanda icuruza amagufa ikaba yanga bacitse ku icumu kuko ababaga mu Rwanda mbere ya 1994 bose bafatwa nk'interahamwe. Ngo ibi nabyo idamangirwa abisubiramo. Jonathan ko nawe wabivuze ibyo byose muri 2010 hari wari wabigutamitse hari Victor Ingabire mwari mwahuye hari abanyamakuru mwari mwahuye ijambo ryo Jonathan.
Urakoze muvandimwe Joseph. Ibyo bintu bya rushyashya na n'ibyo binyamakuru by'igihe mu by'ukuri ni amashami ya DMI nta nubwo ari n'ibinyamakuru nyakuri ni ibinyamakuru bivuga ibyo FPR DMI iba yabahaye n'abakozi bayo bagomba nyine gusebanya. Ariko noneho izi ngengabitekerezo za FPR DMI yubakiyeho mu by'ukuri ni ngengabitekerezo zirimo urwango rukabije. Twajyaga tubivuga kenshi ukabona abantu ntabwo mu by'ukuri babisobanukirwa neza, ariko noneho kuva abacikacumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi bari mu gihugu ndetse na bamwe mu banyamakuru bigenga bamaze kubona ukuri babasha gutumira abantu y'abanyamakuru nta nubwo bombaveba kuko abanyamakuru batumiza abantu bakavuga ibitekerezo byabo. Ntabwo rero umunyamakuru hari aho bahuriye n'ibitekerezo by'uwo yatumiye. Ibyo ngibyo byo ni n'ubuswa bwa Kigali yo kutemerera ibitangazamakuru ngo bireke abantu bavuge ibyo batekereza. Ariko noneho reka tugaruke kuri iki kibazo cya Madamu Idamanje irya Mugwiza Yvonne. Koko iki kibazo cyazanye cyashyize hanze mu by'ukuri ubundi ibyajyaga bivugwa n'abantu bari hanze batari mu gihugu imbere, kandi noneho biravugwa n'abacikacumu bagaragaza akababaro kabaho kugira ngo bakumve bakabahemba kubica no kubafunga. Ibyo nibyo Kizito Mihigo yazize yazize indirimbo ye igisobanuro cy'urupfu burya ntuzanashakira ahandi urupfu rwa Kizito burya inkomoko yarwo ni kuri iriya ndirimbo kubera ko yasabaga ubumwe n'ubwiyunge no kugira ngo abahutu bishwe cyangwa se n'abandi bantu bishwe bahabwe uburenganzira bwo kwibuka ababo no kuvuga akababaro bagiriwe ari nabyo uyu mudamu Idamange yavuze mu by'ukuri ntabwo ari bishyashya ahubwo nuko byamaze kubyimba mu mitima y'abacika cumi bari mu gihugu imbere kugeza aho baturika bakavuga akababaro kabo kugeza aho banageza aho harimwo n'abiciwe n'abasirikare ba FPR Inkotanyi nk'uko Karasira Aimable yabitangaje avuga ko umuryango we ababyeyi be cyangwa se bamwe mu muryango we bishwe n'abasirikare b'Inkotanyi ubundi ibyo bintu nitwe twabivugiraga hanze tuvuga ayo mateka kuko tuyazi twayabayemo bikaba ikibazo cyo kuduhiga hano hanze ariko noneho kubona aka kababaro kagezaho uyu mubyeyi Idamange agezaho avuga ati nubwo mfite abana banjye bane nkaba mfite umuryango ntabwo umuryango wanjye uruta igihugu ntabwo umuryango wanjye uruta abanyarwanda ubu butumwa ibyo abantu batinya kuvuga bitumye mu mitima y'abanyarwanda batavuga babaye ibiragi ngiye kubivuga mb'igitambo cyabo mb'igitambo cya demokarasi uyu mudamu ni intwari itangaje ku buryo nk'uko twabivugaga mu kiganiro ubushize yamaze kugera mu mateka y'u Rwanda bamwica bamufunga bamugira bate ariko Idamange Kizito Mihigo n'abandi abishwe cyangwa bakiriho bakibasha kuvugana bakarasira Aimable n'abantu bazajya mu mateka y'u Rwanda babaye intwari gutinyuka guhaguruka bakavuga ibitekerezo byabo imbere y'inyamaswa z'inkazi zirya abantu ikibazo cya kabiri gikomeye cy'ikinyoma cya FPR-DMI nk'uko imungu y'ikinyoma n'urwango byamaze gushegesha politiki y'abanyarwanda cyangwa se imitima y'abanyarwanda umuntu wese uvuze ibitagenda mu Rwanda akavuga ku bijyanye na jenoside bamugira umuhutu icyo kibazo cyo kuvuga ngo umuntu uvuze kubitagenda bamugize umuhutu ibyo bivuze iki icyo bivuze nuko mu by'ukuri abahutu iriya FPR-DMI Kagame ibafata nk'abajenosideri bose bagatinya ari nacyo cyazanye kuvuga ngo bakuye wa moko kugira ngo bapfubiranye umuntu wese wagerageza kuvuga kwiyicwa ry'abahutu bishwe n'icyo gisirikare cya Kagame uku gupfukirana gushyiraho amategeko y'uko ugize icyo avuga bamuhindura umujenosideri bamuhindura upfobya jenoside noneho rero bimaze kubabera umusaraba kuko noneho biravugwa n'abatutsi noneho ubu nabo barimo barabashakira kandi abatutsi babarescape babacika tu barabashakira ibyaha ngo by'ingenga bitekerezo ya jenoside Idamange aravuga kubijyanye n'amagufa ibi bintu nabivuzeho imyaka myinshi nerekana ko no mu muco nyarwanda amagufa y'abanyarwanda cyangwa se y'abantu imibiri y'abantu itamanikwa ishyingurwa iki kikaba ikibazo gikomeye kuri Idamange kuko yabivugiye imbere yabo bumva ntibabasha kubyihanganira ni nayo mpamvu bagerageje kunyica banyirukaho birabananira kuko Imana yanjye itari yantanga mu maboko y'izo nyamaswa. Idamange yashiritse ubwoba, avuga ibiri mu mutima we, avuga n'ibiri mu mitima y'Abanyarwanda. Video nakoze muri 2013 mvuga kuri ibi bintu by'amagufa y'ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu n'inshuti amanitse hariya muri buriya bw'inzibutso. Naho niyo nigeze kuvuga nerekana uburyo ayo magufa bayataburura bakayaronga bakayasiga imiti ngo atagira.
Watanze urugero rw'ababyeyi bawe n'abavandimwe mwari mwarahambye mu cyubahiro bakaba bataburuza ku ngufu, watanze n'urugero Jonathan.
Yes.
Ubundi bajya kotsa igitutu umuryango wawe ngo baze bakwamagane nk'uko nyine bakora nyine ubugome bwinshi cyane Jonathan.
Rwose ibyo ngibyo wanakwibaza ute se? Nanasobanuye ko n'imbwa iyo wasanze yaguye aho imbwa zipfira ku muhanda cyangwa imbwa bazikuraho bakazishyingura, ariko wabona biriya bintu Joseph, biriya bintu ni trauma, ni agashinyaguro batera trauma mu bana b'Abanyarwanda, no kwigisha urwango hagati y'abana bavuka nyuma ya Jenoside bagenda bereka bati dore nk'abana b'Abahutu bati dore ibyo bene wanyu bakoze byose bakabyitirira ubwoko. Aba Batutsi bakavuga bati muramenye dore Abahutu bazabamara, dore ibyo bagize imiryango yanyu. Urwo rwango babiba nirwo twamye twamagana. Nta nubwo unakurikiye mu by'ukuri ukareba uru rwango rw'aba nazi bo muri FPRDMI, ukareba uburyo umuntu ugerageje kuvuga kuri iki kibazo cya Jenoside akavuga kuri biriya bintu by'amagufa ari mu bubati hariya, wakwibaza ute se ni iyihe mpamvu ituma uwo muntu bahita bamushaka mu icyaha ko ari Umuhutu? Ari nayo mpamvu bagiye gushaka ibintu by'inkomoko za Idamange baza baterateranya aho ngaho ngo bumvikanishe ko ari Umuhutu, bivuze ko ari umujenosideri, bivuze ko atari umunyarwanda, ari uyu ari umuntu ukwiye kumanikwa. Donc genocide égale Umuhutu, umujenosideri égale Umuhutu. Wakwibaza ute se Abahutu bapfuye banishwe na mbere y'uko Jenoside itangira? Abahutu bapfuye tukiri mu ntambara kuva 1990. Nagiye mbitangaza inshuro nyinshi, yaba muri training wing Nyakivara, Gishuro, Karama, Gabiro, yaba abishwe mu ntambara mu bitero, abishwe Byumba, Ruhengeri, Gisenyi, Gikongoro, Butare, Kibuye, Cyangugu, Kibungo, ukibaza ute se abo ngabo bo ntabwo ari Abanyarwanda? Ubwo ubivuze abaye umujenosideri. None ubu ngubu babuze umurongo kubera ko Abatutsi batangiye kugaragaza uko kuri, ahubwo bitege n'abandi bazaza bavuge, ntibafungure imiryango ya gereza, batyaze imipanga yabo bice, kuko ntabwo bazabamara. Ntibazahagarika abantu kuvuga, ntabwo bazabica ngo babamare, ibi bintu bigomba guhagarara. Nkaba rero muri make nashimira cyane mu by'ukuri abantu batanga ibitekerezo byabo bashiritse ubwoba, naho ibyo bivuga ngo nta moko hari amoko arahari aramoko yacu y'abahutu n'abatwa n'abatutsi ayo nta moko asanzwe nta uzayakuraho wumvise rushyashya aho yibasiye Ivone noneho yahawe uburenganzira bwo kunayakoresha ariko wasubira mu baturage wabivuga wundi atari uwa DMI bamubamba bamukorera bamushyiraho icyaha cya kingenga bitekerezo y'ubwoko n'icyo gupfobya genocide noneho hakagaruka iyi ngingo y'ikibazo urebaho aba bantu babera abasazi mu mutwe ngo Ivone idamange rya mugwiza ngo yasurwaga na Madame Victoire Ingabire ngo agasurwa ngo na Gatanazi Etienne wa Rio Talk TV ngo agasurwa n'umubavu TV Karasira Emabure ukuri mbona noneho hakaza Ntaganda Bernard noneho bashyizeho n'umunyamakuru wa Voice of America Eric bagira ubusa icyo bishatse kuvuga hani cyane cyane bari basira Ingabire Victoire ko ari muri kiriya gihugu bakaba baramufunze bakamufungura niba Ingabire arwanya leta akabakorana n'imitwe yitwaje intwaro n'abapfobya n'abagira kuki batamufunga hari amategeko se ntiyafunguwe kuki batamufata ngo bamusubizemo Bernard Ntaganda bavuga ngo ariyitirira ngo ikinyamakuru ngo ariyitirira ngo ikinyamakuru ariyitirira ikinyamakuru ari we wagishinze ari we nyira
ishyaka yashinze ishyaka
bambe ishyaka nako ishyaka ariyitirira ishyaka
yashinze bakariya mukabuna
ntabwo bari mwambuye kuko ishyaka Yozefu ni ibitekerezo n'izina ntabwo baritwe kuko aracyarifite ni we warishinze ni we warizanye n'ibitekerezo bye abandi batwara iryo zina bagatwara iryo zina ariko iryo zina ni Bernard watangije ishyaka ni nawe nyiraryo ntibashobora kurimwambura
nawe Jonathan tugane ku musozo tugane ku musozo tumaze isaha irenze hari icyo nagira ngo nkwibutse tugere kuri rushyashya ugeze kuvuga uti training wing wayivuze mu kanya ivuga ko bayiciraga abahutu niba numvise neza
niko bimeze
ari kugeza icyo ugeze ikinyibutsa ko banabiyenzagaho nyine abo babicanye bari barize kwicana nyine mwebwe muje gusa ngo muje gutabara igihugu nyine kuza guhindura ibintu mu Rwanda abanyarwanda bakabana ariko bafite umugambi mubisha nyine basigaye berekana noneho basigaye byarabananiye guhisha babitaga ba Jean Claude Jonathan babita ba Jean Claude ngo bagushotore nyine ngo Jean Claude kugira ngo nyine uvuge bagukubita agafundi aha rero muri rushyashya nibenda aho ngaho
ntabwo ari kudushotora ni amazina yagaragazaga ko turi abo muri francophone abantu baturuka mu doko bataturutse mu bihugu by'abangorofone impunzi urumva kuvuga ngo abatutsi bari i Rwanda basigaye mu gihugu bafatwaga nk'abahutu bari mu gihugu
yego
nta gaciro twari dufite natwe n'ubwo babonaga uri umututsi ariko bakubaraga nk'umuhutu bakibaza ngo kuki utahunze
icyo nashaka kugeraho Jonathan ni uko nyine naho muri rushyashya bari barakoresha abo ngaho abo bahutsi b'aba francophone babaye mu Rwanda reka nkubwire rushyashya yahimbwe yahanzwe na Jean Gualbert Burasa akaba ari umuhungu wabo wa Kamea Andre baba ni nawe wamwigisha iby'itangazamakuru Kamea Andre yarazwi cyane urabizi nyakwigendera Imana muri uko byashira wari umupere afite ikinyamakuru cyitwaga Rwanda Rushya cyari kizwi cyane kirengera ku mugaragaro abanyarwanda muri rusange ariko abatutsi ku buryo bw'umwihariko kitabisha rwose ariko kibikora mu buryo bwumvikana rwose buvuga ukuri noneho Jean Gualbert ubu ngubu burasa nyine se wabo Kamere ni wa mwigisha nyine iby'itangazamakuru muri iki kinyamakuru cy'Urushye Rwanda Rushya, noneho nawe muri umwaka wa bibiri ahimba ikino kinyamakuru Rushyashya. Nari yabanje kujya ajya mu buroko bamukubita mu buroko bageze bamushyira ku murongo nyine aba nyine yemera kuba yambwa babwira kuruma batiruma uyu nguyu ikamuruma. Yaje no kwitaba Imana ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu 2020, ni ukuvuga ko hagiye gushira umwaka ntabwo urashira. Ngo azize indwara Jonathan nabyo muri aha noneho rero icyazi no kubabaza bakubiseho undi muntu nawe witwa nde tunaziranye witwa Jean Lambert Gatare. Jean Lambert Gatare ntabwo umuzi, we ni umuhungu mwiza rwose w'umucikacumu, wakoze mu binyamakuru binyuranye kuri za radio televiziyo y'u Rwanda, kuri Isango TV. Umunyamakuru mwiza rwose w'umunyamwuga, umuhungu turaziranye ahantu twahuriye akora muri ya za Arusha, nanjye ndi Arusha hariya. Udasa nyine arangije hashize iminsi itandatu gusa uyu Jean Gualbert burasa yitabye Imana ngo azize indwara. Hashize iyo minsi itandatu baravuga ngo ngo bamusimbuje Jean Lambert Gatare avuye mu buyobozi bwa radio televiziyo Isango Star. Hari ikinyamakuru nk'ikiri nka kiriya kibaye ikinyamakuru gisanzwe kidatunze na nyiracyo bimugoye kubaho, ariko kurumva umuntu avuye ku buyobozi bwa Isango Star TV ari umuyobozi wemewe, umunyamakuru de reference abantu bemera, ngo agiye gufata rutindi Rushyashya Jonathan iminsi itandatu. Aho wumva nyine baba bariho babikora ibyo aribyo ko ari DMA ku mugaragaro bahajyanye ubwo ku musimbura Jean Lambert Gatare nk'umunyakibuye umucikacumu. Muri andi magambo rero abacikacumu bagiye ubiryamagana kenshi ari uwo Jean Gualbert nyine ngo azize indwara. Jean Gualbert burasa ari uwo Jean Lambert Gatare bamushimbuje nyuma y'iminsi itandatu gusa. Yari umunyamakuru uyu nguyu, we yari umunyamakuru kuko Jean Gualbert burasa we ntabwo yari umunyamakuru uciriritse udafite kapasite rwose zigaragara yari mu rwego rwo hasi, ariko Jean Lambert Gatare ni umunyamakuru w'umuhanga ubona rwose yagiye muri Rushyashya. Iyi ngiyi iri kuvuga ya mahano Jonathan, iyi Rushyashya nyine ko hagiye gushira umwaka yirimo yayijyanywemo birumvikana. Mu yandi magambo barakoresha abacikacumu mu kwangiza abandi bacikacumu Jonathan, kandi wagiye ubyamagana ijambo ni ryawe.
Urakoze muvandimwe Joseph.
Udusoza kuko tumaze kurenza igihe, ikomeza Jonathan.
Ibi bibazo rero madamu Idamange yavuze by'aya macakubiri ni ibibazo bimaze igihe twabibayemo kuva FPR Inkotanyi zitera u Rwanda icyo gisirikare twarimo. Ibi byose muboneye amacakubiri niko yarari, ni nabyo byagiye bivamo kugenda hicwa abasirikare bakuru babonaga ayo mahano bakayamagana, bayamagana bakagenda babica. Ni nabyo byabaye na nyuma y'intambara igihugu kimaze gufatwa hagiye hapfa abantu benshi, ndetse n'abari mu bakuru ba FPR abenshi baricwa abandi barahunga. Aha rero ibi bibazo byose turimo tubona ntabwo ari ibibazo bishyashya, ahubwo ni ibibazo bimaze kurenga imitima y'Abanyarwanda kugeza aho havuka abantu nkaba Idamange, hakaza abantu nkaba Karasira, hakaza ibi binyamakuru biha ijambo, noneho umuntu wese ushobora gutanga ibitekerezo bye ari byo binyamakuru bya Rio Talk cya Gatanazi Etienne Kitumubavu TV. Noneho kubera amahano ya Kigali yamenyereye ikabisanisha, noneho na Ingabire Victoire na Ntaganda Bernard kubera ko araba opoza bukuri muri kiriya gihugu. Ibi rero icyo bivuze ni iki? icyo bivuze nuko ibyo FPR yagumije ibeshye ikinyoma cyamaze kunanirwa eskariye cyarimo yarahagaze ubu abantu nta ucyumva ibinyoma byabo ahubwo bitege impinduka zigiye kuzaza kuko Kagame we yapfuye mu mitima y'abanyarwanda kera yarabanukiye abavuga ngo Ivone ngo yaravuze ngo Kagame yarapfuye Kagame asanzwe yarapfuye mu mitima y'abanyarwanda yarabanukiye yabateje akaga gakomeye n'ubu abantu bararwana n'ibibazo bya Kagame aha nkaba ngira ngo mbwire abadukurikiye batwumve rwose batwumve abanyarwanda nibareke amacakubiri ashingiye ku nzangano z'amoko ku nzangano z'uturere no kuri iki kibazo cya genocide ko Kagame yakoze genocide ku bahutu n'igisirikare cye utwo dutsiko twa bamwe muri abo basirikare twakoze genocide ku bahutu barabashutse bahanura indege bamaze guhanura indege bari bazi neza ko MLN de CDR isanzwe ifite urwango ku batutsi iri bwijugunye mu batutsi kica noneho bo bakabona uburyo bwo gufata igihugu bakica n'abahutu uko babishaka kuko nubundi bari basanzwe bica n'ubasanze kubafasha mu ntambara nkanzwe noneho kuba babonye inzira abatutsi mu Rwanda FPR ntiyazanywe no gukiza abatutsi abatutsi babaye ibitambo baburutindo FPR yambukiraho ifata ubutegetsi irangije yubakisha ubutegetsi bwayo inkingi ya genocide kugira ngo ibugire intwaro yo kurasa buri muhutu wese uvuze ikitagenda cyangwa se uharaniye uburenganzira bwe abadukurikiye babyumve neza ni nabyo turwanya uyu munsi wa none ni nacyo cyaduhagurukije kugira ngo dushyireho Rwanda Truth Commission uko kuri kujye hanze ukuri Rwanda kumvikane buri wese avuge igitekerezo cye kandi buri munyarwanda ahabwe uburenganzira bwo kwibuka umuntu we yabuze mu mpfu nk'izo ngizo za genocide yakorewe abatutsi na genocide yakorewe abahutu twe twemera nubwo abandi bavuze induru ngo bategereje koroni zayemeza twebwe ibyakorewe abanyarwanda twarabibonye n'amaso yacu ntawe dusaba kugira ngo atubwire uko tubyita uko niko kuri kandi niko kuzatubatura nitwemera uko kuri uyu mutukarishye tukawunywa tugafatana munda tukabwizanya ukuri nicyo kizunga u Rwanda nkaba ndangije ngira ngo ngushimire Yozefu kandi nihanganishe uyu muvandimwe umuryango w'uyu muvandimwe wiciwe muri South Africa ejo bundi uyu bamporiki
ejo
Abdara n'abandi bose babuze ababo kandi twifatanye n'umuryango wa Kizito Mihigo twibuka uyu mwaka bamwishe kandi dusabe PDMA ihagari ku bwicanyi bwayo no gutoteza abanyamakuru no gutoteza abavuga ukuri nkaba ndangije mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana murakoze
urakoze cyane Jonathan nshuti muduteze amatwi cyari ikiganiro imungu y'ikinyuma n'urwango muri politike nyarwanda igice cya gatanu aho twashyize ahagaragara dutanga ingero dushyira ahagaragara intwaro za FPDMI tugomba guhangana nazo arizo ikinyuma ubwo bwicanyi amacakubiri gukinagaza no guhoza ku nkeke ibyo byose tugomba kubirwanya kandi tugomba no kubirwanya muri opposition kuko uko muri cyo akoma n'ingasire niko dukora mwari kumwe nange Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera nshuti mwari muduteze amatwi ijoro ryizaho bwije ni igitondo cyiza n'umunsi mwiza aho gakeye
ibinganje yagiterekana no gukomba imbaraga tubungiye gufatanira urwambo rwa urugamba rukomerera abanda n'itwe zayo uri kumwe n'impari rw'amahinya rutisinywa rwo mu ngabo z'imbere umuhungu wacu aba ari kwima yicabitwara kuri mashyiga ndavuga ubukombe bw'inkiniza ruti ndavugiye rutamo ndavuga rutanga rw'amaboko urwanda tubaye n'isahanishwa mwana Thank you.